Genius Records.
Based on true story.
Dizzy.
Yeah, unakumbuka ile day. Miss kuwa happy.
What?
Tumekaa free. Chill na washikaji.
Right.
Nimekaa tu ninapiga story now. Mara anakuja student mingoni mwao. Anasema Charles unaitwa na your uncle. Amekuja amesema paki vitu vyako. Cause natakiwa kwenda zako home. Usafiri unakuja too very soon. Nikasema poa bas koja nende dress. Afadhali siku yangu haina tena stress. Nimekaa niko bored yani kama bless. Leo kama zali tunaenda kurelax. Naingia kwenye gari namuona shangazi. Namuuliza vipi. Anasema party. Nikasema bas leo fushangwe. Nikienda niku dance fugambe. Nimekaa zangu kwenye city mbona sina
raha.
Kitu gani bana roho inakata. Kumbe datara me pass away. September 14 ndo remember day. Dad, I miss you now. I miss you now. Kumbuka past days, mean I wish you're back. Dad, I miss you now. I miss you now. Mommy, buna yusia yana penny sight. Nimefika home. Na muona mom. Hey, what's wrong? Mbona una cry? Kitu gani kinaendelea sifahamu. Nguvu zikaniishia tunayote ham. Akasema come here please my son. Kile nitachokuambia please be strong. Kwa sababu ukilia nitakuwa down. Unaweza kunipoteza nami around. Sawa mama nimekuja now. Tell me. Kile unachotaka ndo is gon' be. Akasema dad ame pass away. September 14 ndo remember day. Kawauliza bros watasema that's right. He never did it till to the last fight. Kumbuka last days when you look at me. Your smiling face. Yes, all I see. Dad, I miss you now. I miss you now. Kumbuka past days mean I wish you're back. Dad, I miss you now. I miss you now. Mommy, buna yusia yana penny sight. Ever since you're gone, everything is gone. Nakire nachofanya mina ona I'm wrong. Everything is wrong, though I'm not alone. I miss you daddy, true that I miss you daddy. Sasa nimekua, tayari najua. Kipi kizuri kibaya mimi nakijua. Marafiki wao kweli pia na wajua. Walokuwa nami mpaka sasa nimekua. Shout out to my mama and my brother Nikki. Bro D9, hi Sauliki. Tumeshikana together as a family. Tulipo kwa matuka stand na kukabili. Popo tulipo daju. You are a part of us. Uliondoka now. Waliokuwa nas. Tunashukuru Mungu amebaki pamoja nas. Ndio maana tuko hapa tuna wasiwasi. Vitu vimechange. Watu wamechange. Naamini siku moja tuta meet again. Tuzamini kama true umepass away. September 14 ndo remember day. Dad, I miss you now. I miss you now. Kumbuka past days mean I wish you're back. Dad, I miss you now. I miss you now. Mommy, buna yusia yana penny sight. Ever since you're gone, everything is gone. Nakile nachofanya mina on I'm wrong. Everything is wrong, though I'm not alone. I miss you daddy, true that I miss you daddy. Dad, I miss you now. Yeah. Maumivu na yosikia yana penny sight. Ever since you're gone. I miss you daddy, true that I miss you daddy. Yeah. Sometimes you just have to let it go of your past, you know. And just move on. Daddy remember you day and day, you know. It's your son D's. That's for y'all. For the family. My Shafi. And this is how I do it. Rest in peace, Davide. I'm out.